Kristo aragarutse arivugira ukuri kwe. Ibaruwa ya gatatu, igice cya gatanu. Kuva ku gika cy'ijana na mirongo ine na rimwe kugera ku cy'ijana na mirongo itandatu na gatatu. Kristo arahishura uko byamugendekeye mbere yo kubambwa. Mbere gato y'urupfu rwanjye, habayeho ibintu byinshi by'igisobanuro kinini mu rwego nyaroho, bikaba ingero z'agahebuzo z'uburyo amategeko makuru agenga ibiriho byose akorera mu ngeri y'ubugingo bwanyu. Ngiye rero kubatekerereza muri make ibyo bikomeye byabaye icyo gihe, kuko icyo ngamije ari ukumurikira agatekerezi zanyu bisesuye ngo mbahe ubumenyi burenze ubwaba bwarahawe undi uwo ari we wese mu mpuza hose yanyu. Igihe natangiraga gutegurira intumwa zanjye ibyerekeye urupfu rwanjye rwari rwegereje, byambereye umurimo uruhije cyane. Byarabagoye kwakira ugutungurwa no gutangara. Kumva ko nari ngiye kubambwa nk'umugome ubonetse wese byababereye ibamba, kandi ntibifuzaga kumpeba. Nari narabahamagariye kunkurikira no kureka ubuzima bari bibereyemo bitunze bihagije. Bari barasize imiryango yabo n'ingo zabo kugira ngo bashingire bushya ubuzima bwabo kuri njye no ku bikorwa byanjye. Bari bafite ishema ry'ukuntu nagendaga ntera imbere mu mijyi. Bari baremeye kunyitirirwa no kwitwa abigishwa banjye, nubwo abayobozi babo mu idini babangaga bakanabanyega cyane. Byongeye kandi bankundiraga bakananyubahira ukuntu nakurikizaga ibyo nigishaga n'ukuntu nakizaga abantu batagiraga ingano, mbigiranye impuhwe nyinshi kandi nkabazanira iruhuko mu mibereho yabo y'amagorwa. Bemeraga nta shiti ko nari umwana w'Imana. Babazanyaga rero ukuntu umwana w'Imana ashobora kurangiriza ku musaraba. Buri kibazo cyongeraga ukubihirwa kwabo. Kuri bo byarakadashoboka. Bumvise imanga iteye ubwoba yifungura imbere yabo, imanga mu buzima bwabo n'urwobo runini cyane rwasamye ku butaka bagenderagaho, ukwiyongera no kunanirwa guhama hamwe no kubura intego imbere muri bo nyirizina. Ntibatinyukaga kwitegereza ibyo nababwiraga ku byerekeye ibambwa ryanjye ryari ryegereje. Ikintu nk'icyo cyajyaga gusenya ibyo bari barizigiye n'umutima wabo wose. Nk'inkurikizi z'icyo, abigishwa banjye bariyasira banyiyama ibyo nageragezaga kubabwira, bagakomeza kunyemeza ko bene ibyo bidashobora kubaho habe na gato. Ariko babonye ko nkomeje kubacyaha ngo bave ku izima ryo kumvuguruza, amaherezo baraganzwa, bagabanya amagambo kandi basa n'abemeye ko ibyo bishoboka. Mbabwira ko nimara gupfa bazongera bakambona, kandi ko nari mbategerejeho gukomeza umurimo nari naratangiye. Akababaro nari nateye abigishwa banjye n'impaka nari nabashoyemo nanjye ubwanjye byaranshegeshaga cyane. Ntibyari binyoroheye gufata urugendo rw'i Yerusalemu aho akanjye kari kagiye gushobokera. Hejuru ya byose, nibaza ukuntu nzahangana n'iyo ngeruzabahizi yari ikomereye ubwihangane bwanjye. Naribazaga ntese mama, nzashobora guhanikira kamere y'umubiri nkinjira mu ibono numva data mpuza hose nkahaguma kugeza mpfuye? Rimwe na rimwe iyo ngeruzabahizi yanteraga igishyika, ariko sintinyuke guhishurira intumwa zanjye ubwo bwoba. Bityo ntangira urugendo rwanjye i Yerusalemu njagaraye cyane mu byiyumviro. Ku ruhande rumwe nari ndambiwe gukiza indwara, kuvuga no kwigisha abantu bategaga amatwi basamye ntibagire icyo biyumvira mu byo nageragezaga kubabwira. Nari naribwiye ko ubuhanga bwanjye bwajyaga guha rubanda ubushobozi bwo gusohoka mu kaga kabo kandi byibuze bagashyikirana na Data maze bakarabuka ingoma y'ijuru. Nta kimenyetso kigaragara cy'iryo kangukanya roho nari narigeze mbona, emwe no mu ntumwa zanjye. Uko gukurayo amaso no kumva ntarageze ku ntego byatumaga numva nishimiye kuva mu buzima bw'isi nkigira mu mibereho y'ikuzo nari nzi ko ntegereje hakurya y'urupfu. Ku rundi ruhande nibaza ukuntu nzihanganira ububabare bwo kubambwa ku musaraba. Mu gihe cyose cy'ubutumwa bwanjye nari narabayeho numva mfite umutima wasaga n'uhora utuje kenshi ndetse nezerewe rwose. Ibitekerezo byanjye byerekeje kubona numva by'urukundo Data umuremyi w'ikiriho cyose, nzi neza ko najyaga gusaba gusa maze icyo nsabye cyose kigahera ko kigaragaza. Ubu se noneho najyaga gukomeza umutima mu gitereko banjyanye imbere y'inteko nkuru bansohoye ku gasozi ngo mbambwe, banshinzemo imigera ku musaraba, uburemere bw'umubiri wanjye bunagana ku biganza byanjye. Kubera ko noneho narimo mu rwaho ubwoba no gushidikanya, urugero rusanzwe rw'inkurikirane z'ibona numva ryanjye rwari rurimo rugabanuka. Byari birimo bimanuka mu nkurikirane z'ibona numva byo ku rwego rw'isi. Nuko nsubirwa n'amahane yanjye ya kera, ya yandi yanteraga gukora amateshwa ntajyaga na rimwe kwihanganira mbere igihe nari nkiri mu busabane n'ibona numva ry'urukundo Data. Gushidikanya n'amakaraza nari nifitemo biserurira mu buzima bwanjye nk'amarangamutima nyamuntu n'umusiguzi byicaga itegeko mpuza hose ry'urukundo. Habanje igiti cy'umutini. Nari nshonje ngenda nsanga icyo giti, ariko numva ntari buboneho imbuto kuko hatari ku mwero w'imitini. Nuko mbuze imbuto igiti cy'umutini ndakivuma. Nyuma y'amasaha 24 igiti cyari cyumye kugera ku mizi. Byabaye ikintu giteye ubwoba. Bwari ubwa mbere amagambo yanjye agira icyo yonona. Ariko byereka intumwa zanjye ku buryo bugaragara ububasha bw'igitekerezo, haba mu byiza cyangwa mu bibi. Bibagaragariza ko uko umuntu arushijeho kuba akerebutse mu buzima nyaruho, ariko amagambo ye arushaho kugira ingaruka ku bimukikije. Ubwo mboneraho akanya ko kubwira abigishwa banjye ko nari nahubutse, nk'uko abantu benshi babigenza iyo bari biteze ikintu bihambaye noneho ntibabashe kukigeraho. Ku busanzwe babyifatamo bagaragaza uburakari, amarira, amahane ndetse n'amagambo asesereza ashobora kumera nko kwifuza inabi cyangwa imivumo ku wabimye icyo umutima wabo wifuzaga. Bari bamaze kwibonera ubwabo icyo umuvumo wanjye wari wakoreye igiti cy'umutini. Ubu bashoboraga kumva ko niba ukudashidikanya guhamye gushobora gutuma icyo bifuza cyangwa bishushanya mu mutwe cyose kibaho, ari na ngombwa guhora bitwararitse imimerere yabo yagatekerezi marangamutima. Ntibagombaga gutindikira inzika ku bandi, ahubwo bagombaga kubabarira byihuse, naho ubundi byashoboraga guhemukira bikomeye abo bafite iyi nzika. Icyo gihemu kikazabagaruka igihe kigeze nk'umusaruro w'icyo babibye. Byongeye, uko umuntu abibye niko asarura. Nari nzi rero ko ibyo nari nakoreye umutini byari buzangaruke byanze bikunze. Nuko njyana abigishwa banjye muri hekaru. Nari maze imyaka ndaherukayo, kandi nari nzi ko kujyayo byari kuba imbarutso y'ibyajyaga kunteza kubambwa ku musaraba. Abantu bamwe baramenya, maze kubera ko bari babinsabye ntangira kubigisha. Haza n'abandi baratwegera, bitera icyugazi abaguriza amafaranga, nabo batangira kubinuba. Urusaku n'amaganya byabo bituma ncikiza ibitekerezo hagati mu nyigisho. Nuko umujinya wanjye uragurumana. Aha hari abantu bankikije bashakana umuhate kumva amagambo y'ubuzima nari hafi yo kutongera gushobora kubabwira. Hariya hari abaguriza amafaranga bari batunzwe no kugurisha amatungo y'ibitambo bitari binafitiye akamaro rubanda. Nta kindi bari bamaze uretse gushora rubanda mu myenda n'ubukene. Numva imitsi yo mu mutwe irareze, mpirika ameza, amafaranga yabo ndayanyanyagiza, nsohora mu hekaru abo bantu bari bafite amafaranga mu mwanya w'umutima. Nuko havuka akaduruvayo k'induru n'imiborogo. Abantu bamwe batangira gukambakamba batoragura amafaranga. Abaguriza amafaranga baramvumagura, bavuga ko ndi umuntu mubi ukora umurimo wa Belizebul n'andi mashitani akangari. Abaherezabitambo n'abafarizayi, kimwe n'abandi bose bahaga agaciro gakomeye ibitambo mu hekaru, barahurura baje kureba igiteye iyo nduru n'imivurungano. Bumvise ibyo abaguriza amafaranga bavugaga barandakarira cyane, maze si ukumvuma biva inyuma barushanwa kuzamura ijwi kugira ngo abahereza bitambo bumvise semi bari batewe n'ibikorwa byanjye. Nta na rimwe hari harigeze haba ibintu nk'ibyo mu hekaru. N'abari banteze amatwi imbere bari bumijwe n'iryo gugu ryanjye, barimo bibaza uwo nari we. Bari bahagaze bamwe bareba ibyabaga, maze abahereza bitambo n'abafarizayi barababona barabegera, babumvisha ukuntu nageragezaga gusenya ibyo bari basanzwe bemera byose, mbigisha Imana itari yo, itandukanye na buri kintu bari barayibwiweho mu nsengero zabo. Abahereza bitambo bakongeza uburakari bwabo muri rubanda, maze bemeza ko bazandura icyaha cyanjye nibakomeza kumva ibisazi byanjye. Gahoro gahoro abantu bagenda bemezwa ko nari mbabereye urugero rubi, kandi ko nari nkwiye gukurwaho mbere y'uko mbangamira amahoro y'igihugu, ngatuma uburakari bw'umutware w'umunyaroma bumanukira ku gihugu cyose cya Palestina. Abigishwa banjye bakozwe n'ikimwaro cy'ibyo nari maze gukora, bavaho bagenda bihishahisha mu tuyira ahitaruye hekaru. Aho bagarukiye kundeba bishyize kera, banyerurira ko ibyo nari nakoze byabaruhije cyane kubyakira. Bibazaga niba ntari nataye umutwe, niba ntari nasaze, nihanurira ko ngiye gupfa, hanyuma ngakura ibintu nyirizina byajyaga kuba intandaro y'urwo rupfu. Ni muri icyo gihe Yuda, utari yarigeze areka burundu ibyemerwa bya Kiyahudi, yatangiye gushidikanya ibyo kuba umukiza kwanjye. Dore nari maze imyaka itatu nigisha, nyamara igitugu cy'Abanyaroma ntabwo cyari kigeze gicogora. Imyaka itatu yose abantu batararushaho kwegera ihirwe nari narabasezeranyije. None byasaga naho ngiye kubangamira amahoro, nkaba nabateza uburakari bw'Abanyaroma. Yumva ko ngo umuherezabitambo mukuru yashakaga kunyikiza, nawe asezerana kuzanyerekana igihe bazabimusaba.